Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. DJ Razy.
Mtaya sema nikifa, hey. unanyona na pamana kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu visinifike ngo. Utadhani wao hawana, umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu kinawatoa roho. Nafsi yangu hii mimi nimechaguliwa, nategemea hachoki, hajawahi kupitiwa.
Koto sijashika, ulikuwa gawa pipo. Plani zangu sukiwani kwa sasa, kama kujenga nitajenga najipanga. Plani zangu sukiwani kwa sasa, moja nijenge mwili kwanza.
Sababu maisha yangu so mazuri sana, so mabaya sana, ila na enjoy.
Waga wapi? Sasa vipi leo kwenye pesa zangu? Mnanipa mashati. Pesa yenyewe kidogo lakini mnavyoweka mikakati. Mnanipa na vitisho eti muone itaishia wapi? Plani zangu sukiwani kwa sasa, kama kujenga nitajenga najipanga. Plani zangu sukiwani kwa sasa, moja nijenge mwili kwanza.
Sababu maisha yangu so mazuri sana, so mabaya sana, ila na enjoy. Namomba Mungu aniepushe na tama, bado napambana, ila na enjoy.
So mskutaki life, me on life. Mungu baba nitowe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, baridi barafu. Nguo zao safi, moyo ni wachafu. Yes, me on life. Mungu baba nitowe kwenye kundi la wafu. Wana nichukia, baridi barafu. Nguo zao safi, moyo ni wachafu. Na kama unabaki make you stay far away. Una komenti utumbo na hujala we. Na kama unabaki make you stay far away.
Chonde, ala, ya eti, ala, siagi makabiti.
Oh, no, 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 no,
Squeeze your chow, so I say,
I know, come squeeze.
yangu taipata hata kibana. Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekuwa. Hii dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 polipo.
Nigiwa
inyo napungukiwa.
Ayo napungukiwa.
Shigiri pam 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 polipo.
Shigiri pam 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 polipo.
Kiso penda mini kifanikiwa. Wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Sopenda wewe kufanikiwa, ote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Yani kama yangu, kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata kibana.
Kama yangu, taipata hata kibana.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanapuwa.
Bamba kwa
baba tusame tumelewa. Dunia kuna watu wanapuwa.
DJ Raisi.
Me my ex here when one and going. My nigga say my anapatara. Even my nigga say my ex here when one and going. My nigga say my anapatara. Nikimona nalewa, namwelewa, najona kachelewa, ejigo. Rabado ajepewa, yuna livyo pewa, najona kachelewa, ejigo.
My nigga say my ex, he won't enjoy. My nigga say my anapatara. Even a nigga say my ex, he won't enjoy.
Anasikitisha ex. Kama ebe lancha polini. Anajipitisha ex. Amekosa kumweka mbili.
Ikimona nalewa, namwelewa, rajona kachelewa, ejigo. Rabado ajepewa, yuna livyo pewa, rajona kachelewa, ejigo.
Nika sema ex wangu wana enjoy. Nika sema anapatara.
Even a nika sema ex wangu wana enjoy.
Nika sema anapatara.
Never. Kuchibana mako, kwenye pali tukula. Nikata mungu yo bachali tuchula. Kuna mako, kwenye pali tukula. Nikata mungu yo bachali tuchula. Kuchibana mako, kwenye pali tukula.
Mama,
my chérie. My yo yo yo. My yo motola. My zinele. My baby. My yo yo yo. My yo motola. My zinele. Baby. Zini brande gijuane 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 malololo. Malololo. Ubogonye moyo gwandani 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 malololo. Malololo. Hakuna matata. Oh matata. Matata.
Eh, eh, ah, ila deni langu unilipi. Oh, nakulala unambia kaleka deni kangu unilipi. Kuna kesho ujua unanivuruga yelele, uzima nivuruga sawa, ujua unanikonfuzi yelele, acha tunile bati sawa. Sisi somelima tutakutana, sisi ni people tutaonana, sisi ovisima tutasomana, tukiwa kama people kitaumana, umana
ukiwa mtu tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali, mume wa mtu tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali. Kuna jela noma sana. Kuna jela minachojua pesa karatasi ye minachojua. Minachojua pesa karatasi ye minachojua. Pesa karatasi ye ni maua. Pesa karatasi ye ni maua.
Wale walo sema utoboi leo wako wapi?
Walo sema utoboi leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, 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 mapite kule. Wale walo sema utoboi leo wako wapi?
Walo sema utoboi leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule.
Sisi sio milima tutakutana, sisi ni people tutaonana. Sisi sio milima tutakutana, tukiwa kama people itaumana, umana ukiwa tu sumu kwenye jambo la tu kambali, mume wa mtu
yako nyuma kama pickup imepigwa jeki, yani we DJ ongeza sauti kuda deki afu tusimie ta tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna gamo isa mshamba, hakuna gamo isa mshamba, kaskas macho kwa mikwanda, kaskas macho kwa mikwanda. Hey, Bwana sifiwe milele na milele, shetani akipita
teke 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 kule.
Bwana sifiwe milele na milele, shetani akipita
teke 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 kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya hiyo, ukipata noti safi, ukikirisika mbaya hiyo, na mikopo safi bila kulipa mbaya hiyo, kuchiti safi ukifumaniwa mbaya hiyo.
Sema Malunde sema, sema Malunde sema, sema Malunde sema,
yo yo
sema Malunde sema.
The boy call me number one,
sema Malunde
sema.
Oh my gosh, ona kama ndani ya batoshi, mitungi changanya mimoshi, konde kadondo karaposhi. Amjasema mpaka mseme na mtasema, amjasema mpaka mseme na mtasema. Bwana sifiwe milele na milele,
amen.
Ex ya kipita
teke teke
mambi ya kipita.
Teke, teke, teke kule.
Panama, tende kwa ni mekula. Nikatama kuyo pachari mchila. Panama, tende kwa ni mekula. Nikatama kuyo pachari mchila.
Wazeo kuchati, ila ukiwa umelewa. Kila bebe inapenda gongo, ila likipakazo mkongo. Hakuna makonde mshamba,
hakuna makonde mshamba.
Kaskazi macho kwa mekwanja,
kaskazi macho kwa mekwanja.
Hakuna machinga mshamba,
hakuna machinga mshamba.
Kaskazi macho kwa mekwanja,
kaskazi macho kwa mekwanja.
Sensema malunde, sensema. Sensema malunde, sensema.
Time for my coaches.
sauti ya kwenani kama da-da-da. In the morning, nacheza rumba chaka-chaka-chaka. And you know me, when I'm falling, yeah-yeah-yeah.
Sell it, 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 s Hivi umefanya nini jana? Selemani, watu kibao umemkua diademu wa mwana. Selemani, si mwanao bia za ufa zinakudanganya. Selemani, na mitandao tunajipanga kujikusanya. Selemani, tukuwashe mabao.
Selemani we
zamani shaumiswa
sana
kachani tu nilibata zama za kale nshainika
sana
kachani tu mininjoi huko zamani shaumiswa
maisha mafupi pipi ukikunja kunja sura utazeeka usikunja kunja sura utazeeka usibane bane sana utazikwa nalo enjoy life is too short. Baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
biata.
Asikwambie mtu tutu, biata. Bia, bia, mitungi, biata.
Aye, biata.
Sikwambie mtu tutu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu.
Aye.
pombe yangu, nauliza eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza jamani nani kamwaga pombe yangu, nauliza eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza mishalewa kocha kali mishalewa,
mishalewa
mishalewa nyaka nyaka shalewa,
mishalewa
mishalewa sijelewi mishalewa,
mishalewa
mishalewa hapa mtazi mashalewa,
mishalewa
eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kweli.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtoto, bia tamu. Bia, bia, metungi, bia tamu.
Ayo,
bia tamu. Mbire mtoto yulako kibudu mededi, ah, afanya utakavyo wa bredi, ah, baby baby to spendi, ah, mashinye mafupi no dedi, ah, oko nishike oko, ah, oko baby oko, ah, oko Shikamoo, Shikamoo, Caracos, usije ukamwaga mwenzo talos. Oh, tani maliza uko, nishike uko,
shika
uko, baby uko, eh, uko, nishike uko, uko, baby uko. Hope na Mona Lisa na Aisha, wakati una nimaliza, una nimaliza. When do they need fire, need fire? Oh, wale vikara mosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike luku. Wapi, wapi nishike luku. Oh, oh, oh. Sara, di Sara, oh, Maliana, di Diana, oh, nani maliza, oko, ishike oko,
shika oko,
oko, baby oko, oko, mi ishike oko, oko, baby oko, kata, kidogo, nata. Nami koko, ataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata, kidogo, nata. Nami koko, ataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, sorry, sorry.
Sipa nini na plaka, yote kumbezi na magika.
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. najua na vipengele watu wanapiga hodi ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote bombe zinamwagika.
Haya madisco nasa.
Asumani.
Haya madisco nasa. Haya madisco nasa. Haya madisco nasa.
Zetene zikisha, zikisha. Mwaga tano tano zitisha, zitisha. Bebe kijipitisha, zitisha. Usiku mboga na ichumisha, chumisha.
Hey, wanajita wangini. Kati bebe zao tunazila chingini. Hey, mavisho bling bling. Kazi kulamba lipsi kitandani noingini.
Lady Simboy wanda team. Romanti, shuka mpini.
Ambia siye mwa
kawa upaka.
Wajifuze zungumza kwa mipaka. Kumu wake kubosi wa
shanapa.
Shubu zake mwenyewe kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Mule paka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Mule paka mifupa sisi ndo mafisi.
Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yote pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote kumbe sina mwagika.
Haya madisco nasa.
Asumani.
Haya madisco nasa. Haya madisco nasa. Haya madisco nasa.
DJ Racy.
Uchofu wa siku nzima. Nafsi nataka nipongeze. Tumwagirie mtima. Wauni wangu mjisogeze. Chokolosa, unga unga mwanangu upendezi.
Ukitongosa,
funga munda mtoto kamkoezi.
Ah, chetani amepika. Leo ndani mitungi ni jogo na wika. Ah, DJ ya chasifa. Izo mbaibwa ni jojo tacha na spika.
Oh, Salome, Salome. Sugar yako Salome. Oh, 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 Salome, Salome. Niweke niwe shimu wako Salome.
Ah, shetani amepika. Leo ndani mitunge ni joka na wika. Ah, DJ ya chasifa. Izo mbaibwa ni chanja utiakia na spika.
Yo, 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 yo.
Need a baddie on a yak Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Really rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're not the naughty. We're not the bad. I'm not the naughty.
We're not the naughty.
We're not the bad. I'm not the naughty.
We're not the naughty.
So let's go party. I'm the one go. Let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Ndo mwaka kufosi. Yani mtake msitake. Umwaka mtanita bosi.
Oya, siete.
Kwa exaloni saliti siku ya rusi yangu musimpe ata juisi ya nikome
umwaka e umwaka e umwaka e umwaka e umwaka e no mwaka kufosi ya nitake msitake mtanita bosi umwaka e umwaka e umwaka e
Kwanza na shukuru tumevuka, tumeuona Yali aliopita, ya metukumaza Oya wanangwa boda boda, wakina mama wauza mboga Hata wachawa beba nyota, umwaka ni wetu Kama unadanga danga sana Ile usisau kumekibwana Uje kujenga kakibanda Na wewe na kwenu Na ukipata limama Likumoe Likupe pesa umwaka utoboe Usikakizembe Na usichague jembe Kama mkulima lima Kama unaimba imba utoboe Umwaka e Umwaka e Umwaka e
Umwakae, 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 umwakae